abatuuze ku byalo by'emuluka gw'ekabaale ekyamulibwa mu disitulikiti y'e Kalungu balaajanidde gavumenti ku bbula ly'amazzi n'amasannyalaze ebiri mu kitundu ekyo. Bano basinzidde mu nkiiko ez'enjawulo minisombeezo w'amazzi erombako omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu Aisha Sekindi zaakubye ng'atalaaga ekitundu ekyo mu kunoonya akalulu. Bano abakulembeddwamu olw'ebugadde wo ssentebe w'ekyalo Kabale A bategeezezza nti ebimu ku bizibu ebiri mu kitundu ekyo mwe muli obutaba na masannyalaze mu byalo byabwe nga n'amazzi nago gakekwa.
Tulokwaniriza mpozi Kabale ng'omuluka tulina obuzibu maama, obuzibu tulina Kabale ng'omuluka abaana baffe ab'embageri amasannyalaze tegatuukayo maama, atina masaakumaze obubonje bw'amaanyi n'amazzi tebalina. Saba ya Kabale A era y'ensonga emu y'eyo amazzi tetulina wano meri kuhuwemba nechikasa wanopino kuruwadogo wakuruwadogo kubiringe charo matuse wansi kunepo ye charo mama abantu manubo nako olaba.
Mukwano kula minister Aisha Sekindi agumiza bana Kalungu na ndala ku nsonga ya masanyalaze agamye nti Kalungu bamazedde okugipima era kaakano gavumenti enoonya nsimbi za kutuusa masanyalaze mu kitundu ekyo kyonna.
Ssente zensibye naye kyasigadde waliwo ebyalo ebyali bisigadde ebimu nga tebirina masanyalaze completely nga ne ku nguudo tegayitako. Nakola kyonna ekisoboka ne ndeeta abaana basabe okuva minisitule ya energy ne bapima Kalungu yonna.
Kuchifee chomba kumichalo wa disukitie Kalungu minister Aisha Sekindi ya salawo kujabu wa namunigina urufanyma loku gano kufuganya mkamifuke na remu na kakana afuganya na bachala wala lokuli Zinga Shakira Namiro wa NUP, Aisha Wadigo wa Democratic Front, nenake ya Helenio wa NRM.